Mwaramukanye amahoro mwese muteza amatwi imboni imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2017. Imboni imvano y'uyu munsi yongeye kwibanda ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zitatanye muri Afrika n'ahandi ku isi, zisigaje amezi atandatu gusa kugira ngo zibe zatakaje uburenganzira bwo kwitwa impunzi, bivuga gutakaza ibyangombwa bigenerwa impunzi. Mu mwaka w'2009, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ribishishikarijwemo na Leta y'u Rwanda ryemeje icyemezo cyitwa Cessation Clause, kivuga yuko nibigera ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa 12 mu 2017, impunzi zahunze u Rwanda guhera mu 1959 kugeza mu mwaka w'1998 zizatakaza uburenganzira bwo kuba impunzi. Ibyo bivuga yuko abo banyarwanda bagomba kuba batahutse ku bushake cyangwa bagafata ibyangombwa bibaha uburenganzira bwo gutura mu bihugu byari byarabahaye ubuhungiro. Leta y'u Rwanda iravuga yuko nta mpamvu abo banyarwanda bakomeza kwitwa impunzi kuko ibyatumye bahunga byarangiye. Uko ni nako HCR ibyumva. Mu rugendo yagiriye muri Zambia muri iki cyumweru, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze yuko mu mwaka w'1994 impunzi z'abanyarwanda zageraga kuri 3 million, ariko kubu ngo zibarirwa mu 150,000 gusa. Leta y'u Rwanda rero ikomeje kuvuga yuko nabo bakeya basigaye bashobora gutahuka mu gihugu cyabo. Ariko akanama gashinzwe gukurikirana ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, Comité de suivi de la problématique des réfugiés rwandais, sikoko kabibona. Ako kanama gakomeje gutakambira HCR yuko yisubiraho igahindura itariki ya nyuma yo kubahiriza cessation clause ngo kuko icyatumye impunzi zihunga kitararangira. Muri iki cyumweru abayobozi bako kanama bahuriye i Geneve mu Busuwisi hari icyicaro gikuru cya HCR, basaba yuko iyo tariki ntarengwa ya cessation clause ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka yakwigizwe inyuma. Imboni imvano y'uyu munsi iraganira kuri icyo kibazo. Ni kuki Comité de suivi de la problématique des réfugiés rwandais ivuga yuko impunzi zidashobora gutaha, kandi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwe yarivugiye mu mujyi wa Rusaka muri iki cyumweru yuko muri 94 impunzi z'abanyarwanda zageraga kuri 3 million, ubu hakaba hasigaye gusa 150,000. Ni iki kibabuza rero basigaye gutahuka? Ku rundi ruhande, ko abo banyarwanda bavuga yuko aho batuye ntacyo babaye, ni kuki u Rwanda rutabareka cyangwa se rugashishikariza ibihugu byabakiriye kubaha ubwenegihugu cyangwa kubatuza nk'uko Leta ya Tanzania yabigenje ku mpunzi z'abanyarwanda zo muri 59 zari zarahungiye muri icyo gihugu, cyangwa se ku mpunzi z'abarundi zo muri 72 Tanzania iherutse guha ubwenegihugu bw'icyo gihugu? Ko izo mpunzi zivuga yuko nyuma y'imyaka irenga 20 ziri mu buhungiro zitagifite ubutaka cyangwa se amazu zasize inyuma, ndetse zimwe na zimwe zikaba zitaza u Rwanda kuko zavukiye mu buhungiro, ni kuki u Rwanda ruvuga yuko bakwiriye gutaha nta kibazo? Ese iyo tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka nigera, bizagendera gute izo mpunzi zidashobora gusubira mu Rwanda? Bishobora kuzaba nk'uko byagenze igihe Tanzania yakoreshaga ingufu ifunga inkambi za Benako n'ahandi. Abatumire bacu ni Michel Niyibizi, Jean-Marie Vianney, Ndagijimana bari muri ako kanama gashinzwe gukurikirana ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kateguye iyo nama, hamwe rero na Ernest Sagaga, umunyamategeko uza kudusobanurira uko icyo cyemezo cya HCR gishyirwa mu bikorwa. Twagerageje abategetsi b'u Rwanda kugira ngo baze muri kino kiganiro, ariko batubwira yuko batatumiwe muri ziriya mpaka zabaye Geneve, bityo rero yuko badashobora kuza muri kino kiganiro. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya.
Samira na radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango.
Reka mpere kuri Michel Niyibizi. Michel Niyibizi, tubwire muri make mu nama mwakoze bimwe byangombwa navuga ngo mwemeje nibihe?
Urakoze Fenaga Kwaya. Iby'ingenzi mu byo twagezeho mu iriya nama yabereye Geneve ni ibyifuzo bikubiye mu nyandiko ndende. Ibyo byifuzo bikaba bisaba HCR ko uyu komite yacu yo gukurikirana ikibazo cy'impunzi itarwanya kuvanaho ubuhunzi, ahubwo isaba ko impunzi cyangwa se abahagarariye impunzi mu by'ukuri bagira uruhare mu kwiga uburyo iyo ubwo guhagarika kuvanaho ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda bwashyirwa mu bikorwa bidahungabanyije impunzi ubwazo bwasabye HCR ko aho kugira ngo bugende buhure na n'u Rwanda ndetse na buri gihugu gicumbikiye impunzi ko byaba byiza ahubwo icyo kibazo kizwe muri rusange mu byo twise table ronde muri iyo table ronde hakaba haba abahagarariye impunzi u Rwanda ibihugu bicumbikiye impunzi na HCR kuri guverinoma y'u Rwanda navuga ko nabwira abatwumva ko hari abo muri ambasade yo mu Busuwisi bari baje muri iyo nama tudusaba ko u Rwanda rwakura inzitizi zibuze impunzi gutaha kugira ngo zitahe aho kugira ngo u Rwanda rushake kuhindura isura yarwo rushaka kwerekana ko nta mpunzi zikiri hanze kandi mu by'ukuri impunzi zishaka gutaha kuko ntabwo abategetsi b'u Rwanda bazirusha gukunda kiriya gihugu ahubwo icyo impunzi zisaba ni uko nyine ibyo zahunze ibibuza ko ibizibuza gutaha byavuganwaho ndetse n'ikimenyimenyi impunzi zikomeza kuza guhunga u Rwanda ari nyinshi cyane aho kugira ngo zigabanuke zisubira mu Rwanda
ariko wumvishe yuko muri iki cyumweru Perezida Paul Kagame yari hariya i Lusaka muri Zambia aragaragaza imibare ifatika muri 94 abantu bari 3,000,000 ubu ngubu tukaba tuvuga 150,000 gusa urumva icyo ni kinyuranye
ijyanye n'imibare ndagira ngo uwo Kagame avuga ngo 150,000 ariko nyamara nko muri Kongo ejo bundi HCR yagerageje kubarura impunzi ziri muri Kongo Kinshasa ibyo bita RDC imibare yahagaritswe bamaze kujya ku 245 ariko inyinshi zaratinye kuza kukwibaruza ndagira ngo ku munko imibare Kongo Brazzaville itanga ni 10,000 muri mu bindi bihugu nko muri Uganda ni 20,000 mu bindi bihugu nka Malawi n'ibindi ndagira ngo rero mbwire abatwumva ko impunzi ubu ngubu zikiri hanze zibarirwa mu 500,000
hari akantu waruvuze urimo uravuga abantu bari mu nama yanyu waruvuze yuko hajemo n'intumwa zo muri ambasade y'u Rwanda i Geneve ariko nge mvugana n'abayobozi bo muri ambasade hariya bambwiye yuko bo batatumiwe ntago mwabatumiye
Fernand abo twashyize itangazo ahagaragara tuvuga ko uwo muntu wari wese atumiwe nta muntu uhejwe ikindi nuko twatumiye ibihugu bicumbikiye impunzi cyane cyane bishyirwaho igitutu na Leta y'u Rwanda kugira ngo izo mpunzi bacyure ku ngufu umutekano wabo uhungabanywe mbese ntizigire amahwemo zidatashye mu Rwanda ibyo bihugu nabyo bikaba bishyirwaho igitutu nyine na Kigali ndetse bashyiramo n'amafaranga ndetse ku buryo nawe na Kigali iza guhungabanya umutekano
ariko tukiri mu gutume urumva uvuze ko mwatumiye ibyo bihugu ariko kuki mutatumye igihugu cyanyu
icyo yarege icyo gihugu nta icyo gihugu cy'u Rwanda turagikunda koko ariko abategetsi babo ntago twemera ko abategetsi b'igitugu bakaba tubuza ahubwo kugira uburenganzira bwacu bwo gusubira mu gihugu
none se urumva ko ibyo murimo murategura murimo murakumira Leta y'u Rwanda aho kugira ngo muyizane nayo igerageze kuganira namwe kuri ibi bibazo urumva mutarimo mwiyicira ku ntambwe mushaka gutera
ushaka kuyikumira ntabwo tuba twaremeye ko abahagarariye Leta y'u Rwanda binjira ikindi iyo dushaka kuyikumira ntabwo tuba twarakoze inyandiko yuzuyemo ikubiyemo ibyifuzo dusaba Leta y'u Rwanda kugira ngo twicare hamwe twige ku kibazo cy'impunzi impunzi itahe nta yandi mananiza
hanyuma abandi mwari mwatumiye ni bande
urakoze twatumiye ibihugu 11 byo muri Afurika bicumbikiye impunzi harimo Zambia Malawi Zimbabwe Senegal Cameroon Togo Mozambique na Afrika y'Epfo. Harimo rero n'imiryango mpuzamahanga, harimo OIM, harimo HCR, harimo uriya muryango ushinzwe affaire humanitaire, mbese gucunga umutekano n'ubusugire bw'impunzi witwa OCHA, hamwe n'indi miryango nka Human Rights Watch. Mbese abantu bose barebwaho n'ikibazo cy'impunzi, haba hafi cyangwa se kure, mbese babigiramo uruhare kugira ngo impunzi zidahungabana, kugira ngo zigire uburenganzira bwazo.
Ubwo abo mwatumiye bose baraje?
Abo twatumiye bose ntabwo baje, ariko benshi batubwiye ko ibarwa bayibonye, ko kubiye mwiyo barwa n'umubyifuzo ibyo bita recommandation, babishyigikiye ko ndetse iyo table ronde tushaka ko nabo ubwabo aribo babona ariwo muti washyirwa mu bikorwa kugira ngo ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kibonerwe umuti.
HCR nayo ntabwo yitabiriye.
HCR rwose ku munota wa nyuma baduhamagaye batubwira ko abategetsi batatu mbese barebwaga n'icyo kibazo cyo muri Afurika yo hagati bagiye mu butumwa bwihutirwa, hanyuma HCR dusaba ko imyanzuro tufatiramo tuyibagezaho, kandi ko biteguye kutwakira. Bakiye rero abahakuriye iyi komite yacu babagezaho ibyo byifuzo n'ibyemezo twafashe muri iyo nama, kandi HCR yavuze ko ibyumva ko bifite ishingiro, ko bazabitekerezaho bakabyigaho hanyuma bakazaduha umwanzuro.
Ndagijimana Jean Marie Vianney, nawe uri mu bateguye iyi nama. Iyi nama ibaye ku nshuro ya gatatu, icyabaye akarusho ni ikihe?
Icyabaye akarusho nuko guverinoma y'u Rwanda yaje muri iriya nama, kandi ikaza ibi byemera, ikavuga ko yaje muri iriya nama yatumwe Conseil ambassade y'u Rwanda mu Busuwisi. N'ubwo bavuga ngo ntibatumiye, n'ubwo bavuga ngo iki, yarahagarutse asaba ijambo, avuga ko ahagarariye u Rwanda. Twagumanye mu nama kuva yatangira kugeza irangira. Igihe yasohotse akajyana n'abandi bose bari batumiwe, nuko twari tugeze igihe cyo gufata ibyemezo za recommandation. Ibyo rero byo ko ntitwabatumiye n'urwitwazo, ni bya bindi dukunda kuvuga ko bafite indimi ebyiri.
None se niba baraje, watubwira muri make ibyo mwabashyikirije bo babisubijeho iki?
Bari mu kiganiro kandi nabo bahawe ijambo, bo urabyumva ko akenshi ntabwo bemera ibyo tuba tuvuga. Baravuga ngo ibyo tuvuga n'urwitwazo, ngo mu Rwanda demokarasi iraganje, ngo mu Rwanda bubahiriza ikiremwa muntu, ngo iby'impunzi zivuga n'urwitwazo, ngo ni ukugira ngo zibere mu mahanga gusa nk'aho bizishimishije. Mu by'ukuri ugasanga ari ibintu byo kwibagirwa amateka, kuko abo ngabo akenshi baza mu nama nk'ayo nabo babaye impunzi ahubwo bamaze imyaka irenga 30. Ukibaza ukuntu umuntu wabaye impunzi imyaka 30 ageraho yibagirwa ko guhunga nta byishimo birimo, ibyo kuvuga ngo ntabwo batumye ngo ntibari bahari, ni ikinyoma gikomeye. Nuko gusabanze kuza muri iki kiganiro, ariko
hanyuma
batwumva babimenye ko Conseil ambassade ahubwo yaraherekejwe n'undi ngo atashe commercial, bombi baraje kandi bahawe ijambo nka kabiri gatatu, nta wigeze babuza kuvuga, kandi nyamara twaganiriye neza nabo rwose bya kivandimwe.
Hanyuma uwo mutakambira ni HCR. HCR ntabwo yaje. Inama yanyu umuntu yavuga ko yabaye imfabusa, cyangwa hari ubundi buryo muzabikoresha?
Ntabwo ari imfabusa, ntabwo ari imfabusa, kuko burya HCR ni umuryango koko ubundi wagombye kwigenga, ariko turabizi ko HCR ntacyo yakora ku mpunzi. Bakera kuva impunzi zasohoka mu gihugu muri 1994 HCR yari mu Rwanda. HCR niyo ya mbere yakoze raporo ivuga ko mu Rwanda nta mahoro ahari, ko nta security ihari, kuko ari byo bibuza impunzi gutaha impunzi z'icyo gihe. Ariko aho raporo isohokeye kubera igitutu cya guverinoma ya Kigali, HCR yanze kuyisohora iyo raporo, bavuga ngo ubwo leta itayemeye ngo ntabwo bayigira public. Urumva rero ko ntabwo n'ubu bashobora gutinyuka kwemeza ibintu, cyane cyane ko biriya byo kubangamira impunzi babisabwe na guverinoma y'u Rwanda. Nta kintu bashobora gukora batabanje gusaba guverinoma y'u Rwanda uruhushya, biri mu bintu bitubabaza cyane, kuko ubundi Loni ntabwo yagombye gupfukamira za guverinoma, ahubwo niyo yagombye gufata ibyemezo bivanye ku byo yabonye kumva HCR ivuga ngo abanyarwanda bari hanze ngo ntacyo bashora kuba bageze mu Rwanda kandi bamwe batavuka bakicwa. Twatanga urugero rw'impunzi zavuye muri Kongo zabisabye. Kongo hashize nk'imyaka 10 abantu baratashye babisabye, bamwe barabo muri FDLR abandi ari impunzi z'abasivile barabakira rwose bivugwa no ku maradiyo. Ariko kugeza uyu munsi ntawuzi aho barengeye.
Aha, ntawuzi aho barengeye. Reka nze nkumvishe, nubwo ntashoboye kubona umuntu wa Leta y'u Rwanda kuza kuba muri kino kiganiro, ariko nashoboye kuganira na Colonel Fred Nyamurangwa. Uyu ni umwe mu bakomiseri bagize akanama gashinzwe gusezerera ingabo z'u Rwanda ndetse no kuzisubiza mu buzima busanzwe. Aka kanama ni nako kakira kakanafasha abahoze ari ingabo z'u Rwanda bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi, banyuzwa mu nkambi ya Mutobo mbere yuko basubizwa mu buzima busanzwe. Reka Colonel Fred Nyamurangwa atangire atubwira ukuntu abantu bavuye muri Kongo cyane cyane muri iki gihe ukuntu babakira.
Uba bariyo bari muri fase ya 60 kuko tugenda dusezerera fase buruko batahuka turabahugura ari ku fase iriyo ni ya 60. Ikindi muri aho niyo fase ya 60 tuzasezerera ejo bundi ku itariki esheshe tuzi kwa 7 uyu mwaka abantu 83 kuko hamwe na abantu 110 bariyo bari mu kigo cya Mutobo. Kuko batanzira rimwe rero tugenda tugira amezi tubahugura uko tubakira, twageze igihe cyo kubahugura tukabahugura tugasezerera, abandi bagategereza, abandi bagenda baza kuko ntabwo bazira rimwe bagenda baza mu gice. Rero kugeza ubungubu itariki esheshatu z'ukwa 7 tuzasezerera abantu 83 bazaba bagize iyo fase ya 60. Ngira ngo kugeza ubungubu nicyo gikorwa turimo dukora, tuhugura abari ubungubu nonaha.
Umuntu yavuga ko abo ngabo 83 muvuze bahageze mu bihe bihe.
Ubu kuri itariki esheshatu bazaba bamaze amezi 3 yose kuko niyo bamara Mutobo bigishwa, ariko bagenda baza mu bihe bitandukanye. Ubwo rero urumva hagati ya itariki esheshatu z'ukwa 7 bazaba baraje nko mu kwa 3, twatangiye mu kwa 4, ubwo niko tuzagera ku itariki esheshatu z'ukwa 7 bazaba bamaze amezi 3 bariya bayujuje.
Ubwo bava muri izi ntara za Kivu cyangwa bava hehe?
Bava henshi hatandukanye. Urumva abanyarwanda bagiye kubera ibibazo bagiye bahura nabyo, bagiye bahungira hirya no hino, hari n'abava Congo Brazzaville bakagaruka bakaza bakagera muri Congo, abandi bakava mu bice byose bya Congo biriya mu ntara zaho zose, ariko cyane cyane muri za Kivu zombi kuko niho baba bari mu mitwe yitwaje intwaro, niho bakunze kuba bari cyane.
Umuntu yavuga yuko kuva iki gikorwa mwagitangira mumaze kwakira nk'abangana gute?
Kugeza ubu ngubu barerenga 10,000 abo tumaze kwakira no gusezerera. Urumva bari mu ntara z'u Rwanda zose zitandukanye. Urumva iyo abantu bakubwira faze ya 60 twaratangire kuri faze ya mbere, urumva ni abantu benshi.
Mutubwiye yuko muri aya mezi 3 muba mubatoza, mwatunyiriramo muri make inyigisho mubaha?
Inyigisho tubaha cyane cyane urumva n'abantu bamaze imyaka irenga 20 hanze y'igihugu. Igihugu hari byinshi byabasize cyane cyane nk'ibireba abandi Banyarwanda, gahunda za Leta kumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda aho bugeze. Ikindi hari iterambere rigendanye n'imibereho myiza yabo. Ikindi bakigishwa ku burere mboneragihugu, kwiteza imbere amakoperative, inkiko igendanye n'ubutabera mu Rwanda, n'imibereho myiza mbere nk'uko gahunda zindi zireba abanyarwanda bose bari mu gihugu.
Iyo bamaze kurangiza aya mezi 3 mu basubizi wabo bakagenda bakajya mu mihana yabo?
Yego, ubundi iyo bakiza bwa mbere icyumweru cya mbere baje bataratangira amasomo, tubaha ibyumweru 2 umuntu akajya gusura umuryango we, bakajya iwabo mu miryango yabo, bakaza bakajya gusura imiryango yabo. Muri nyuma y'ibyo byumweru 2 bakagaruka mu kigo cya Mutobo, bazaho imiryango yabo iri, bazi imibereho basanze bameze, noneho bakaza baje gutangira ayo masomo azamara amezi 3 ari mu kigo cya Mutobo.
Iyo basubiye iwabo nta bibazo bahura nabyo, mubona baza bagasubirayo bikagenda neza?
Nta bibazo bahura nabyo, kuko urumva umuntu ajya gutahuka ibibazo aba yarahuye nabyo mu mashyamba muri kiriya gihugu bimuhagije, araza agasanga abanyarwanda abantu batekanya, yasura umuryango we akamenya aho uri n'uko bameze, bakaza bagatangira izo nyigisho, bamara kuzibona bagasubira iwabo bagafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu nta bindi bibazo bindi babafite.
Bya bibazo twayaga twumva nk'abakurikiranwe n'ubucamanza iyo biramutse bibaye bigenda bite?
Ubundi iyo biramutse bibaye igisubizo cyo guhunga no guhera mu mashyamba ya Kongo, kuko n'ubundi gutahuka umuntu aratahuka agakomezanya n'abandi banyarwanda, ariko iyo bibaye hari ikibazo kirebanye n'inkiko, ibyo yabazwa n'amategeko abibazwa ku giti cye, ntabwo ari kuko ntakurikiranwa nk'umuryango nangwa nk'ubwoko runaka, abazwa nk'umuntu ufite icyo abazwa n'inkiko.
Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka niyo tariki HCR yavuze yuko ariyo tariki ya nyuma impunzi z'abanyarwanda zose zigomba kuba zatahutse. Rero bamwe twajyaga tubaza bavugaga yuko bafite ubwoba ko baramutse bagarutse mu Rwanda ngo bafungwa, ngo babarega ibintu bya gacaca, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga izo zari impungenge. Ariko impamvu nari nkibabaje nuko ababo babaye n'abasirikare iyo baje ukuntu mubakira, iyo bahuye n'ibyo bibazo ukuntu mubyitwaramo, kugira ngo abarimo baratwumva basobanukirwe n'iki kibazo ko kimeze.
Kugeza ubu ngubu ibintu byarasobanutse kandi birasobanutse, ntabwo aribo basirikare ba mbere batashye, kuko abasirikare bamaze gutaha ni benshi. Noneho abari abasirikare mu gisirikare cya kera cya mbere muri FARC benshi bamaze gutaha kandi baratekanye, bari hamwe n'abandi banyarwanda mu baturage aho batuye. Ikindi n'abataha muri iyi minsi n'ubu nabo barahugurwa bagataha bagasubizwa mu byaro, ariko bagira uwo babaza ibyo yaba yarasize akoze, ibyo bibazwa ku giti cye nk'umuntu akabisubiza, amategeko akaba ariyo akora, ntabwo ari nta kundi kundi guhohoterwa kundi kunahari. Naho gahunda ya leta nangwa se yo gukurirwaho ubuhunzi ibyo byo byaranarangiye, iyo tariki nigera ntawe uzaba akiri impunzi, ariko uzaba hari ari mu kindi gihugu yarakuriweho ubuhunzi butakiriho, wenda yahawe ubwenegihugu bw'aho ari, nangwa se wenda afite n'ukuntu akorana na ambasade yacu, afite n'ibyangombwa by'u Rwanda, kuko n'ubundi hari abanyarwanda benshi bakorera mu bihugu batuyemo ariko bafite n'uburenganzira bugaruka mu gihugu cyabo.
Hanyuma iyo murangije kubohereza iwabo, mujya mugira ibikorwa byo gukurikirana kugira ngo mugende murebe uko babanye n'abaturage basanzwe?
Kugeza ubu ngubu iyo porogaramu irakorwa, n'ubundi dusanzwe dukurikirana, dufite umukozi umwe kuri buri ntara ushinzwe ibikorwa bya reintegration byo gusubiza mu buzima busanzwe, ariko kandi nanone afatanya n'izindi nzego z'ibanze ziba zihari zikamenya abo ngabo uko batashye, kuko dufite n'ibyo bagenerwa, ahabwa amafaranga y'imperekeza, ayahabwa arangije amasomo hariya, amutwara akamugezi wabo, nyuma y'ukwezi kumwe agahamagarwa agahabwa andi tukayashyira ku makonte yabo, ayo gufasha amufasha mu buzima busanzwe no gutangira imishinga y'indaba yarahuguriwemo akiri mu kigo cya Mutobo. Urumva rero inzego z'ibanze zirahari, kandi n'inzego z'abandi bari ingabo nk'amakoperative yabo n'inzego zabo zindi bakorana nazo zibafasha gusubira mu buzima busanzwe, n'iyo agize ikibazo amenya aho yitabaza kubera ko inzego zabo zirubatse kugera hasi hariya ku kagari.
Ndabashimiye cyane ku kiganiro muduhaye Colonel Nyamurangwa Frede.
Murakoze cyane gukora.
Ndagije Imana. Urumva ibi ngibi ni ku basirikare cyangwa se abahoze bari mu mitwe yitwaje ibirwanisho, ariko mu rwego rw'igihugu leta y'u Rwanda ivuga ko yashyizeho n'izindi nkambi eshatu zo kubakira kugira ngo babahe uburezi, ubuvuzi ndetse n'ikuntu babaho mbere y'uko basubira mu ngozi wabo. Leta ikanavuga yuko yateguye abayobozi bo mu nzego z'ibanze kugira ngo bashobore kubakira neza. Leta ikanavuga yuko ndetse ibyirengeyeho yitegura gufasha ibihugu byakiriye abo bantu kugira ngo bashobore kubaha indangamuntu ndetse na za pasiporo, niba bashatse kuguma muri ibyo bihugu bahaguma ariko bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Urumva ibyo ngibyo bidahagije?
Ibyo ngibyo ayo magambo akoresha ni amagambo tumenyereye na kera, niyo bakoreshaga y'impunzi zo muri 59 cyangwa za 63 na 4 na nyuma yaho 67 n'8, iyo zavugaga ko zibangamiwe cyangwa ko zifuza gutaha ariko ko ni condition zituzuye. Mu Rwanda baravuga ngo bahunze amahoro, ibyo turabimenyereye guverinoma z'igitugu niko zibigenza,
ariko icyo gihe mu Rwanda kera bo ntago babemeraga ko baza, ariko aba baravuga ngo mutahuke.
Izo mbabazi nazo zo gushaka kwinjiza umuntu kandi wo kubwira ko hakiri imbogamizi, izo mbabazi ni nk'izi mpyisi ntibakababishye. Izo mbabazi bafite bagomba kwirwa birukanka ku isi bashaka kubuza impunzi amahoro ngo nizitahe izo mbabazi niziki koko
kuzibuza amahoro none kubwira abantu ngo batahuke ni ukubabuza amahoro bwana ndagije imana
nuko ushaka urumva umugabo aravuze ngo ngo asa nuwishimiye ko umwaka nurangira ngo impunzi zose zizabura statue ukagira ngo bishimishije leta ko abanyarwanda bari mu mahanga babuzwa amahoro umuntu ababaye apatride
nuko ubuzwa amahoro cyangwa ni ishema ku gihugu kubona bavuga yuko nta muntu
ariko ni nkuko wafata statistique z'abantu bishwe kwavuga kuti nta bapfuye kuvuga kuti ni zero impunzi zirahari byari byo byose impunzi sibitungwa impunzi sintama niba bareke umunyarwanda ubona mu Rwanda hari amahoro azataha byanze bikunze azataha ubona nawe kandi afite imbogamizi uravuga abo ngabo bashobora kuba bakurikiranwa ibyaha abo ngabo ni ibyabo bashobora kuba bafite impamvu zabo ariko sabo twe tuvuga turavuga abanyarwanda b'impunzi unarebye abari muri kariya kanama abenshi nta nubwo turi impunzi izo ngizo zihebwa cyane kuko bamwe muri twe bagiye babona ubwenegihugu ariko rero nta muntu abereyeho kwireba gusa ngo ubwo njyewe ikibazo cyanjye cyarangiye ngo singomba kureba inyungu za bene bacu singomba kureba inyungu z'abandi banyarwanda umunyarwanda badashoboye kugera twe turahagera tukavuga tuti ararengana bariya basirikare avugwa nabo avuga nuko atabashije kuza mu kiganiro nari kumubaza njye mfite liste y'abasirikare b'abafari ba kera bemeye gutaha mu Rwanda baba babeshye ngo nibaze barajya mu gisirikare gishya ubwiyunge mfite liste y'abazimiye n'abishwe kandi baravuye muri Congo bamanitse amaboko bavuga ngo dusanze bene wacu guverinoma y'u Rwanda ihita ibica dufite za video dufite ibiganiro byagiye bitangwa n'abakuru b'igihugu cyane cyane General Kabarebe James ahagaze imbere abwira abasirikare batahutse mu Rwanda abita ibirura imbere ya rubanda uri murebe biriya birura uko bisa kandi bitwa ko batahutse
ubwo ngubwo
akabona iyo video
ubwo abo ngabo nabari batahutse nk'uko nguku Colonel Fred Nyamurango yabivugaga cyangwa nabari bafatiwe ku rugamba
nabari batahutse rega niyo baba bafatiwe ku Rwanda nta ku rugamba ntabwo ufite uburenganzira bwo kuba tuka hari amategeko avugira abantu bafatiwe ku rugamba ariko abo ngabo nkubwira nabari batashye abasirikare bategekwaga nabo ngabo urumva ko bwacya bagafata inzira ngo batashye mu Rwanda batazaho abakuru babo barengeye mbwira ukuntu abantu bari muri South Africa muri Afrika du Sud bashobora kuvuga ngo dufashe inzira turatashye Kagame yaraye yishe Karegeya kandi akabyigamba akavuga ko kutabikora byari kuba ari icyaha
ariko se yavuze ko rewe wabikoze cyangwa gusa yavuze uko nguko
Perezida Kagame ni Perezida w'igihugu ntabwo ari umuturage usanzwe yavuze ijambo turakuze bihagije kugira ngo tumenye icyo avuye umuntu Colonel Karegeya ntabwo ari umuntu usanzwe
ari n'urubanza ariko rurimo ruracibwa kugira ngo bamenye neza uwamwishe
ariko izo ngivyo ni amagambo ariko rero turabizi tuzi icyamwishe tuzi ntabwo Perezida w'igihugu yavuga ngo yazize ko yagambanye ngo n'undi uzagambana nawe azapfa ubwo se niba atari kwigamba ko yamwishe amagambo nk'ayo asohotse mu kanwa ka Perezida umva be bashaka kuvuga iki ntabwo impunzi isabana impunzi ziritegereza zitega amatwi zikumva ntabwo Perezida w'igihugu yavuga ati narababaye kubona baducika ntitubamare ariko ubutaha dufite uburyo bushoboka tuzabamara
ngaho none reka dukomeze rero kino kiganiro reka dukomeze ikiganiro kuko
twebwe tuvuga tuti guverinoma y'u Rwanda tuyisabye guhagarika biriya byo gutoteza abanyarwanda HCR tuyisabye ibi community international tuyisabye ibi ntabwo twebwe tugiye tujyanwe no gutuka cyangwa kubeshyera guverinoma y'u Rwanda ntabwo ari ibibazo bya politiki turimo ubu ngubu turavuga ikibazo cy'umuntu witwa impunzi aho ari hose umunyarwanda
ukuntu rero murimo murakivuga nibyo nagira ngo dusobanukirwe neza ndagira ngo duhe ijambo Ernest Sagaga ko yabumvise Ernest Sagaga wumvise ibyo batse HCR ndetse bafite n'ibindi bagiye baka leta y'u Rwanda ibyo batse umuryango mpuzamahanga hari n'ibyo batse ibihugu byakiriye impunzi ariko ibyangombwa bavuze ni iriya table ronde cyangwa se ibiganiro bihuza abanyarwanda hamwe nibingi basaba HCR yuko yigize inyuma itariki ntarengwa y'i secession clause. Muri make wowe nk'umunyamategeko watubwira ubundi itariki ntarengwa itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 z'uyu mwaka w'2017 iramutse igeze ni ukuvuga ko bizagenda bite? Amategeko avuga ko ubundi abantu bimpunza icyo gihe bizaba bimeze bite?
Urakoze Ferenga kwa ya nagira nta kubyo basaba hase na Leta y'u Rwanda byo nibireba izo nzego zombi ntacyo bivugaho gusa kubijyanye n'amategeko kuko amasezerano warengera impunzi na amasezerano mpuzamahanga yemejwe n'amareta nk'uko twese tubizi. Igitega ngo rero mu by'ukuri kugira ngo mbere yuko nsubiza ikibazo cyawe ni ibintu bibiri. Cya mbere ni ukumenya impunzi iri mu ntoki. Amategeko mpuzamahanga asobanura ko impunzi ari umuntu uba aravuye mu gihugu cye kubera impamvu z'umutekano we cyangwa se uburenganzira bwe biba bitubahirizwa mu gihugu cy'amavuko ye. Icyo nicyo kimwe, nicyo kintu cyihutirwa umuntu agomba kubanza kumva. Ikindi noneho umuntu yahunze hahungiye agenerwa ibintu ki? Amategeko none avuga ko nicyo kintu gikomeye cyane mu ngingo yayo ya 33 avuga ko amareta abantu bahungiyemo bitwa impunzi cyangwa se byaragaragaye ko ari impunzi batagomba koherezwa ku ngufu mu bihugu baba barahunze ibyo bita no refoulement. Ariko nanone amategeko akemera ko ubuhunzi ntabwo ari karande, ntabwo ari ukubera ko umuntu ahunze uyu munsi ko azahora ari impunzi igihe cyose kuko icyo bareba ni ukureba niba icyo yahunze kikiriho cyangwa se kitakiriho. Aho rero kugira ngo ikibazo cyawe amategeko avuga neza ko nta muntu ufite uburenganzira bwo kwanga kurengerwa na Leta y'igihugu cye cy'amavuko mu gihe impamvu zatumye ahunga zitakiriho. Hari ibintu bibiri cyane bashingiraho. Icya mbere ni uko igihugu cyabo cy'amavuko yaba yarahunze wenda kubera intambara, iyo ntambara yaba yarashize umutekano n'amahoro byagarutse mu gihugu cyangwa se mu gihe harabaye impunzi nyinshi mubare munini w'impunzi zari zarahunze icyo kintu kimwe n'uwo ngo wundi yahunze zo zarasubiye mu gihugu nta kibazo cyabaye. Ibyo bintu rero bibaye usibye n'ibindi bishobora gutuma impunzi buvaho navuga nk'umuntu abonye ubwenegihugu bw'igihugu yahungiyemo icyo gihe ntabwo aba akiri impunzi. Ariko ibyo bintu iyo yahunze byavuyeho icyo gihe noneho amategeko ko nta burenganzira afite bwo kwanga kurengerwa na Leta y'igihugu cye cy'amavuko. Ibi rero HCR ivuga ibyo bita declaration ya cessation bivuga ko iyo icyo gihe kigeze bakavuga bati tumaze gusuzuma ibyabaye muri iki gihugu turasanga nta mpamvu z'uko bene igihugu b'iki gihugu iki n'iki baguma mu buhunzi mu gihe igihugu cyabo cyiteguye gifite ububasha bwo kubarengera. Ariko rero icyitonderwa nanone nuko ibyo HCR ivuga ni nk'icyegeranyo iha amareta y'ibihugu abantu barahungiyemo nk'uko abo mwatumiye n'ubise bavuga ibyo bakora nibyo. Kuko iyo HCR maze gutangaza iyo declaration ubundi amategeko avuga ko igomba kumenyeshwa izo mpunzi. Noneho izo mpunzi umuntu ku giti cye impunzi kuri buri mpunzi ku giti cyayo ikaba yagaragariza Leta y'igihugu yahungiyemo ko ku bwayo mu by'ukuri ibyo ahunze bikiriho ko rero iyo declaration ya cessation idakwiye koherezwa ku bijyanye n'iyo mpunzi. Bivuga ko abo bantu mu nama barimo kugira mu biganiro barimo kugirana n'inzego zinyuranye niba bashaka kugira ngo bamenyeshe impunzi ko zifite uburenganzira bwo kuba zabwira ibihugu bizahungiyemo ko zo buri muntu ku giti cye agifite impamvu zishobora gutuma atatahuka izo ngingo bazatanga zizasuzumwa noneho icyemezo cya nyuma kizafatwa mu by'ukuri na Leta bahungiyemo. Ngira ngo nibyo bintu abantu bakwiye kwitaho mbere yuko nta gufatira muri rusange. Niba uyu mwaka urangiye buri munyarwanda w'impunzi azashobora kwegera Leta yahungiyemo ayigaragarize ko kuri we niba adashaka gutaha hari impamvu zituma adashobora gutaha noneho bazisuzume barebe niba zifite ireme noneho bamurekere ubuhunzi bwe cyangwa se niyo nta reme zifite bamusabe gutaha.
Ni ukuvuga ko rero ubungubu ni igihugu runaka kizagifata ibyemezo nubwo ari HCR yemeje iriya tariki.
igihugu nk'uko bizi mu bisanzwe mu bijyanye n'amategeko y'abimukira akenshi ntabwo cyane cyane kujyanye n'ubuhunzi kuko niba umuntu wamugize bamwemereye kuba impunzi bashingiye kuri amasezerano ya Geneve ariya nyirarengera impunzi ni nk'ikigeranyo leta zose zigendera zikareba ngo se uyu muntu yujuje ibyangombwa bisabwa n'amasezerano ari yagena uwo muntu b'impunzi koko icyo gihe bazavuga ati ko tureba re ashire tubwira ko abava mu Rwanda mudakwiye kongera kubona ubuhunzi cyangwa gukomeza kuba impunzi ni ukubera iki wowe ukomeza ushaka gukomeza kuba hanze kuki udashaka kugira ngo utahe leta y'igihugu cyawe aba ari yukurengera icyo gihe niho buri muntu wese yerekana impamvu zituma kuri we yumva igihe kitaragera nanongereho ko nubwo ayo masezerano yaba yatangajwe iyo deklarasiyo yaba yakozwe ntivuze ko mwaka utacyamo imyaka itaha nta munyarwanda wemerewe kugira kwa kubuhunzi no uzabwaka azagaragaza impamvu ze bwite igitumye ahunga igitumye umutekano mu Rwanda udashobora kubahirizwa na leta cyangwa se ubundi burenganzira bwe noneho babisuzumwe n'igihugu azaba yahungiyemo nuko amategeko avuga
hari nk'ibindi bihugu byo muri Afurika ibi byigeze bibaho
byarabaye ku bihugu nka bitatu niba nibuka neza igihugu cya Malawi igihugu cya Mozambique mu myaka nyirango y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ndetse na Ethiopia mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda ibyo byarabaye n'ahandi ku isi nahoze ndeba za Polonye za Shiri iteka bihugu byagiye bigira impunzi hari igihe kigera bakavuga bati twebwe iwacu nta kibazo cy'impunzi gikwiye kuba kikiriho abantu batahe tubarengere ariko nanone bigakorwa mu buryo buciye amategeko mpuzamahanga
reka nsubire no kwa Michel nibizi nakubaza nti nk'ubu ngubu dufatiye nko ku rugero rw'igihugu cya Tanzania yigeze gufata icyemezo cyo kwirukana impunzi z'abanyarwanda n'iz'abarundi irabirukana baragenda basubira iwabo ku ngufu hari ndetse n'ibyemezo Tanzania yafashe ifata abarundi bari barabaye muri kiriya gihugu kuva muri 72 ibaha ubwenegihugu bwa Tanzania urumva izo ni ingamba cyangwa se n'ibyemezo bibiri igihugu gishobora gufata kuri itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 niramuka igeze HCR ikanga ubusabe bwanyu urabona yuko mwebwe muzabyifatamo umuti
urakoze fana gakwaya ntabwo nkuko Ernest Sagaga amaze kubisobanura impunzi birimo kwerekana impamvu zidashobora gutaha mu Rwanda nkuko ndagize Imana bisobanuye nuko nkatwe dukurikirana ikibazo cy'impunzi muri rusange twerekana ko nubwo bitabuje impunzi buri ku giti cyayo kongera gusobanura nitwe turerekana mu buryo rusange twerekana ko mu Rwanda koko impunzi niba zivuga ko zidashobora gusubirayo kuko zifite impamvu igaragara hanyuma ikindi nkuko umaze kubivuga uti kubirukana ku ngufu twe turasaba ibyo bihugu ndetse na HCR ko batagombye gushyirwa ku ngufu nibabahe igihe nk'uko nabivuze ntabwo turwanya cause de cessation ahubwo turavuga ko yagombye gushyirwa mu bikorwa ariko hagamijwe inyungu z'impunzi
niba ramuka batabikoze
na kutabinyenyine ntabwo tutegeka ntabwo duha amategeko ibyo bihugu bishumikiye impunzi niduha amategeko HCR ariko turimo kubajya inama nk'uko bakiriza impunzi kuva zibahungiyeho bakazakira mu gihugu cyabo bakaba abantu bakora ibikorwa by'ubucuruzi babanye neza n'abaturage kuko simbo n'inyungu bavanamo yo kugira ngo birukane izo mpunzi kandi mbere barazakiye neza kandi babanye neza
ariko byarabaye muri Tanzania nibyo nari mvuze none nibi naba n'ubu ngubu muzabyitwaramo mute
uretse ko dushaka tukeka ko bitazabaho niyo mpamvu dukomeza gutakambira ibyo bihugu ariko ibyo nibaho bibabaje kuko bizabyerekanye ko nibyo bakoze ntacyo bimaze kandi ko kuko impunzi ntabwo zizajya mu Rwanda zakwira imishwaro ibyo bikaba byerekana ko igihugu cy'u Rwanda kidakunda abaturage babo kuko kizaba cyashyize igitutu ku ibyo bihugu ku buryo ibyo bihugu byabangamira izo mpunzi ku buryo izo mpunzi zasubira mu mashyamba cyangwa zafungwa zakwicwa zakwiyahura nk'uko byagenze igihe Kagame yazisangaga muri Kongo
ariko ni ukwanga abaturage cyangwa ni ukubakunda kuko bo baravuga ngo nibatahuke baze
kandi nk'uko wenda mukanya mwabivuze iyo mu Rwanda ubu abari 2016 by'abaturage babuze muri mu karere ka Kangororero ngo baburi birengero ibihumbi 33
ah iyo mibare urayikura he bwana Michel nibizi iyo mibare urayikura he
birengero urumva rero ko nabo ngabo baramutse basubiye yo ni rwo rubonirwa rwa barategereje
nari nkubajije iyo mibare uvuga uyikura he
iyi mibare urakoze cyane iyi mibare yatanzwe na ministre ushinzwe na witwa umunyabanga wa leta ushinzwe amategeko Evode w'Imana ejo muri yavuze ko 33 byabatijise ngo byabuze kuri lise ku buryo baburi birengero
ariko urumva uravanze ibintu abo ngabona abo nabanyururu
na mese musoni
none urumva utavanze ibintu turimo turavuga impunzi zatahutse wowe ukazana abantu bari barafunzwe ubu ngubu bari barahawe ibihano by'imirimo nsimbura gifungo ngira ngo
ntabwo ndimo kuvanga ibintu ahubwo ndimo kwerekana ko impunzi zifite donc ubwoba bw'impunzi bufite ishingiro kuko n'abari mu gihugu bamerewe nabi kuri iyo leta ivuga ko iri n'umutekano w'impunzi w'abanyarwanda ko ahubwo abanyarwanda nabo bari imbere babangamiwe n'iyo leta ku buryo none bitatuma n'abari hanze niyo bakwifuza gutaha badashobora gutaha kuko bashobora batinya ibyo birimo gukorerwa abo ngabo baburi birengero
Jean-Marie Vianney ndagije imana wowe urabona iyi tariki niramuka igeze HCR itemeje ibyo mwebwe muyisaba ibihugu byakiriye impunzi bigatangira gushyira mu bikorwa iki cyemezo cya secession clause urabona mwebwe muzabyitwaramo mute
urakoze ndagomba zishimire Ernest Sagaga kuko uko abivuze niko nange bibona kandi abivuze neza abakeka ko twivanga mu bibazo by'impunzi baribeshya dufite uburenganzira kuko abenshi muri twe duhagarariye imiryango ishinzwe ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda dukubwa rero ko iyi impunzi zadutumye tugomba kugeza ubutumwa aho bugomba kugera naho kuvuga ngo ibihugu nibibambura ubuhunzi twebwe tuzakurikirana turebe ibyo bihugu byinshi natwe tubibamo tuzabumvisha ukuri kuko byo ntabwo ntacyo bipfa n'abanyarwanda tuzabumvisha kandi uzabibona ko ntabwo tuzongera kwemera ko haba ibyo muri 96 na 97 biriya byo kwemerera u Rwanda kujya gusanga impunzi hanze ngo bacyure ku ngufu hagapfa 300,000 nk'uko byageze icyo gihe
muzakora iki rero ntabwo muzabyemera aho ni mu magambo mu bikorwa muzakora iki
dufite ibyo tuzakora kugira ngo bidashoboka
ibikire
u Rwanda ntabwo tuzongera kuyemerera kwica abanyarwanda urubozo nk'uko babigenje muri 1967 iyo ntibishoboka
tubwira uko muzabikora bwana ndagije imana
ntabwo nabikubwira ntabwo nabikubwira ariko twebwe nk'imiryango ivugira abanyarwanda bari hanze impunzi n'abari mu gihugu barengana dufite natwe ibyo dushobora gukora kandi ibyo mvuze gutyo ntabwo ari ukuvuga nk'ibyo FPR yavugaga bagiye gutera baravuga bati impunzi nizidataha tuzatera u Rwanda twe si ibyo tuvuga ariko hari uburyo bwinshi bujyanye n'amategeko tuzakoresha kandi ntabwo kiriya cyemezo ntabwo kizagenda nk'uko leta y'u Rwanda igishaka kizagenda wenda nk'uko HCR ibishaka ariko ari uko ibyumvikanyeho n'impunzi
HCR ariko irimo iravuga rumwe na leta y'u Rwanda hano
ntabwo ivuga rumwe kuko HCR yo ivuga ko izakurikiza amategeko ariko kwitegereje ko natwe tuyisobanurira impamvu impunzi zidashaka gutaha naho leta y'u Rwanda iravuga ngo turivanga mu bibazo by'impunzi ngo bamwe muri twe turakurikiranwaho ibi n'ibi kubera ko ushobora no kwibaza uteruka izo mbabazi leta y'u Rwanda ifite gushaka gucyura impunzi ku ngufu izo mbabazi ntizaba ari zazindi z'impyisi nko muri 1967
impyisi kuko iyo uvuga ngo leta ya kera yoyo yangiraga abantu gutahuka none ukavuga ko leta y'ubu ngubu irimo irashaka yuko batahuka
iyo kera uvuga niyo muri mirongo
leta ya Habyarimana
niyo muri 1978 ariko mbere siko bavugaga
yego ariko
ngoma ya Kayibanda yahoraga avuga ngo abantu nibatahe ariko wenda ntafata ibyemezo yorohereza impunzi ngo zitahe
none urumva
ntabwo tuvuga ko ari ingoma y'ubu gusa ingoma nk'uko zagiye zisimburana mu Rwanda zose ikibazo cy'impunzi zagifashe nabi ntabwo zigeze zigitunganya nk'uko tugomba kubona uko abanyarwanda twe hagati yacu tuganira impamvu zituma abanyarwanda bahunga igihugu cyabo bakajya kuhungera hanze izo mpamvu zikarangira tukabana mu gihugu kirimo amahoro tukiyunga n'ubundi igihe ikibazo cy'impunzi kizaba kitararangira muri ubwo buryo ngo abanyarwanda bacyumvikaneho abatahe abari hanze bakore bakorera igihugu cyabo nta bwiyunge buzaba bushoboka muri kiriya gihugu
Ngao tubwire gatoya bwana ndagije imana wavuze yuko ngo mwebwe muri miryango ivugira impunzi watubwira izo mpunzi muvugiriza arizo
impunzi zose twe nta nubwo tuvangura biriya byo kuvuga ngo nabo muri 59 cyangwa 88 twe tuvugira impunzi zose z'abanyarwanda ahubwo reka nkubwire rero bwana Ferenga Kwaya yibaze nawe mbese uretse iby'amategeko kuvuga ngo abagiye mbere ya 98 ngo bagomba kuvanwaho ubuhunzi icyo gihe bishaka kuvuga ko leta y'u Rwanda yemeye ko nyuma ya 98 impunzi zagiye zifite impamvu yo guhunga zo guhunga u Rwanda izo mpamvu bazazitubwire tuzabereka ko izo mpamvu n'abahunze mbere ya 98 bazisangiye nabo baje nyuma
ngira ngo iyo tariki ariko ni leta y'u Rwanda yishyizeho cyangwa ni HCR yishyizeho
erega biriya byakozwe na HCR n'u Rwanda rwagiye kubisaba HCR ntabwo HCR yigeze ifata initiative ngo itangire y'ibi n'ibi n'u Rwanda rwakomeje kujya rujagata rwagiye mu bohereje delegation mu bihugu nka Amerika n'ahandi hose
rwabisaba kugira ngo abantu baze ariko ntabwo rwashyiraho itariki ntarengwa yo kuvuga ngo abangaba bobo ntabwo
tubemera itariki ntarengwa
ni HCR yabikoze
reka nkubwire nuko wenda hari ibintu umuntu yabaretse kuvuga muri iki gihe ariko bibyize neza ukibaza uti ni bande bo muri 59 muri 59 impunzi zagiye zari z'abatutsi bahunze ubwicanyi bwabakorerwaga cyangwa itotezwa
ariko hari n'abahutu bari barimo
reka bake cyane tubivuge ko barimo ariko kugeza ubu na HCR yavugaga les réfugiés tutsi urumva fere muri 98 abo ngabo bavugwa ni bande ni bari abahutu bahunze 94 bagakurikiranwa muri 96 bamwe bakicwa abandi bakagaruzwa
ariko aho hose harimo n'abatutsi nabo bahunze
icyo gihe ngewe ntabo nzi benshi ariko iyo HCR ikora statistique zabo bavuga refugie tutsi de 59 et refugie hutu de RCD RDC nako
ngaho reka tubivane muri ibi by'amoko
kandi na FPR yabivuga abahunze muri 94 bavuga ko ari abantu bahunze ngo bamaze gukora jenoside
ntacyo reka tubivane mu by'amoko tubishyire noneho
bishoboka ntibishoboka
reka tubishyire mu muvugana abo muvuga ngo muvugira watubwiraho bari n'abari bo
oya nagira ngo nkubwire nyine ko twebwe tuvugira bose ari abahunze mbere ya 98 ari n'abahunze nyuma yaho ndakubwira ko mu minsi mu mezi yashize mbere yuko yitaba Imana imuruhuko ridashira umwami Kigeli yari muri izi za initiative zacu nawe avuga ati impunzi zigomba gutahuka ariko mu cyubahiro akavuga ati nanjye ndi impunzi bazambaza impamvu nanze gutaha yarinze yitaba Imana amaze imyaka irenga 50 ari impunzi ariko akavuga ati ari ingoma ya Kayibanda ntabwo yampaye uburyo bwo gutaha ari ya Habyarimana nuko ari ya FPR nuko nicyo gituma nkiri hanze kuko abanyarwanda batarabona uburyo bwo kwiyunga ngo habe amahoro mu gihugu abana banjye niko yatwitaga twese abahutu n'abatutsi nibabaha amahoro bumvikane twese dutahe impunzi zose we ntabwo yigeze yifuza kiriya kintu cyo kujya kujonjora impunzi hirya no hino yavuga ko bakwiye kubona solution nkuko yabivugaga regana mbere uribuka ya kongere yo muri 88 yabereye Washington icyo kibazo rega ntabwo ari ubwa mbere biriya bintu bibaye mu banyarwanda impunzi zifite uburenganzira bwo gushyiraho organization ibavugira nk'uko byagenze ku mpunzi za kera
nicyo reka noneho mbibaze Michel niyibizi wowe watubwira aba muvugira ni bande mubafite hehe wabatubwira
urakoze Fenaga Kwaya nk'uko Colonel mwavuganye mu kanya yavuze ati impunzi z'abanyarwanda ziri ku isi hose impunzi z'abanyarwanda tuvugira nizo zose ni impunzi z'abanyarwanda nk'uko bivugwa na HCR bavuga bati hari impunzi zo muri 59 impunzi zo kugeza muri 98 na nyuma yaho izo mpunzi zose kuko nk'uko nabikubwiye impunzi zirimo gukomeza kuza ari nyinshi cyane zihunga umutekano muke n'ubwicanyi bibera mu Rwanda
nyinshi ni ukuvuga zingaho ubwo
ariko kandi nk'uko yabikomojeho ndagize Imana cyane cyane hari abadashobora kuvuga nk'abo mu bihugu bya Afurika cyangwa se bari abandi bakiri mu mashyamba ya Congo abantu kubw'umwihariko kuko twabavugira kuko bo nta naho bakandira kuko twebwe nibura dufite urubuga twavugiramo ariko rero muri rusange tuvugira abayimunze z'abanyarwanda zikwiye hirya no hino ku isi.
Okay, tubwire nk'abayoboke banyu bari hehe na hehe.
Ikomite nkuko nagize Imana bivuze ikomite ni ikomite ihuje harimo abantu ku giti cyabo hakaba n'abantu bagarariye za association ndetse n'amashyaka ya politique. Ntabwo rero abarimo ari kuva ko ari abayoboke bahanaha n'abantu bavugira impunzi zose bakomoka mu miryango itandukanye ari ya politique cyangwa se ari ya société civile.
Umuntu yavuga ko iyi nama nkingi yo muyitegura mukura hehe ubushobozi mubigenza mute kugira ngo inama nkingi muyikore mushyiremo n'ibitekerezo by'abo bantu banyu?
Izi munzi rijya no hino ku isi turavugana kandi kuko duhuje impunzi zose zihuje ikibazo. Ikindi ibijyanye n'amikoro ngo buryo dukoresha ari amanama buva mu maboko yabo buvugana no mu iyo miryango maze kukubwira.
Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Ngaho reka mbabaze ikibazo cya nyuma mere kuri Ndagijimana. Ndagijimana, umaze kubona inama mwakoze, ufite icyizere yuko ibingibi mwasabye muzabihabwa?
Dufite icyizere ko abagomba kudutega amatwi bazadutega amatwi kandi bakatwumva. So kuvuga ko ibyo dusaba byose tuzabihabwa, ariko kandi tuzabona uburyo haboneka igisubizo ku bibazo nyine by'impunzi mu cyubahiro. Abanyarwanda ntibafatwe nk'inyamaswa mu bihugu bahungiyemo. Ibyo byo rwose n'ibihugu byinshi rega bituyemo n'Abanyarwanda tuvugana nabo kandi bakatwumva, bakavuga bati natwe tubona harimo ubwivange bwa Leta y'u Rwanda, kuko ntabwo bumva ukuntu HCR yagenda ngo ivuge ngo duciye umurongo. Abagiye imbere bashobora kujya mu Rwanda nta kibazo gihari, abagiye inyuma ntibashobora gukandagira mu Rwanda gukwakira ibibazo bya politike, kwakira ibibazo bya security.
Ariko barari bava n'ahangaha bakagenda bakajya mu Rwanda bakagaruka
bangahe? Fere bangahe kuri bangahe?
Buri mwaka turababona bagenda bakagenda bakagenda ngo barebe babyita ngo mugende murebe.
Ndabizi rwose bohereza za delegations zikaza zikabacyura koko. Ariko se ni bangahe?
Uko bangana kose ariko baragenda kandi bahagera bakabivuga ku mugaragaro bati abantu batinyaga ni muze twaje kureba twibone.
Bakabafata neza rega nta ubyanze kandi turabishima. Bose turabishima. Ariko ikibi nuko bakoresha abo ngabo batashye kuzana umwiryane mu mpunzi bakagira Kigali bakabaha mikro bagatuka abasigaye hanze bakabita interahamwe, kandi wende akenshi abo baba batashye arizo interahamwe.
Okay.
Naho ubundi rwose impunzi zose zishaka gutahuka. Impunzi ntabwo ari capital dushaka gushyira muri entreprise ngo tuyungukeho. Oya. Ariko ntabwo twakwemera ko abantu bakomeza kwicwa, bakomeza gufatwa bunyamaswa. Nibura batega amatwi batwumve, turashaka ko haba iriya table ronde. Table ronde abanyarwanda b'impunzi nabo bagira mu ruhari.
Ni ibiganiro.
Iyo table ronde iyo biganiro si ibiganiro bya politique. No kugira ngo twige ikibazo cy'impunzi dusobanura impamvu impunzi z'abanyarwanda zidataha, niba ngombwa niba tubwira ko koko nta kibazo kiri mu Rwanda impunzi zizataha ntawe tuzabuza gutaha. Ariko nibura barise impunzi zikavuga nazo icyo zitekereza, kuko abanyarwanda bari hanze kuba utari mu gihugu cyawe ntubuhindutse inyamaswa n'ubuhindutse intama. Niba tureke tuvuge icyo dutekereza, tubwira amahanga, tubwira u Rwanda, tubwira ibihugu birimo impunzi icyo tubitekerezaho n'impamvu abanyarwanda badatahuka. Nkuko nanone impunzi za kera zabigenje kandi zikabyemererwa, kera impunzi zajyaga muri HCR gatanga n'amafaranga yo gukora amanama mpuzamahanga, kuki ubu ngubu batabikora? Kandi rero HCR koko yatangiye kutwumva. Ibihugu birimo impunzi byo ni buri munsi tuvugana nabo, abenshi baratangara bati iriya bintu ntabwo twumva ukuntu u Rwanda rwavuga ni mutahe, kandi tubona ibikorwa, tubona abantu bazimira, tubona bishwa, tubona abayobozi ba politiki bafungwa, tubona abayobozi ba politiki bashaka gutaha mu Rwanda mu gihe bavuga ngo impunzi nizitahe, umuntu akagenda nka Patrick Thomas yagenda i Nairobi.
Ariko ibyo ni ibintu bya politiki by'umwihariko.
Umuntu wa politiki wese kuki bamubuza gutaha se umunyarwanda?
Reka ibya politiki tubivemo, twinjire
turangize. Abayasize abantu inyuma bavuga bati Thomas nagenda bakamufata neza natwe dushobora gutaha.
Twagiye icyo kibazo twagikozeho cyane, leta y'u Rwanda yavuze impamvu na Thomas no bavuga impamvu icyo twaragikoze
nta kibazo. Tutanga urugero rwe mu rwego rw'ibibazo by'impunzi, burya icyo bamukoreye babikorera n'izindi mpunzi.
Reka tukibaze iki kibazo turangiza. Reka tukibaze na Michel. Michel niyibizi nawe ufite icyizere cy'uko ibi mwasabye muzabihabwa?
Ari ahubwo nge nagira ngo ngaruke nkoko wa mwe waje ndagirima ruti akarusho nakahe kubona dushobora gukorera inama imbere ya HCR i Geneve ambassade y'u Rwanda ikahagarirwa n'abantu batatu harimo umunyabanga wa mbere wa ambassade ndetse akabonu wavuze ijambo akavuga ati hakwiye ko abantu bicarana bakabwizanya ukuri ikibazo kimunzi kikacika burundu. Iryo ni ijambo rikomeye ryavuzwe n'abahagarariye ambasade kuko tuganira babonye ko turimo kuvuga ukuri. Icyo ni icyizere cya mbere. Ikindi cya kabiri ni uko biriya bikorwa n'u Rwanda bivuga ngo umushyikirano ngo ngwino urebe gushukisha impunzi ngo bazatahe ngo bazabaha ubuhenda bw'abana bw'amafaranga $150 y'amadolari, ibyo byose ntabwo bishobora gutuma impunzi zitinyuka gutaha hirengagijwe ko mu Rwanda ari gutegezwa igitugu nta mutekano uhari nta bucamanza buhari inzara gushonjesha abaturage iterabwoba ironda koko igitugu nta demokarasi. Ibyo byose biriya bihugu bicumbikiye impunzi na HCR nidukomeza kubasobanurira ntabwo bazabirengaho ngo bajye kuroha impunzi ngo bazirukane ku ngufu kuko bazi ko ingaruka zo kubirukana zaba mbi kurusha uko babagumisha mu bihugu barimo kugeza igihe icyatumye ikituma badataha gikurwaho.
Reka turangirize kuri Ernest Sagaga. Ernest, iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka niramuka igeze HCR itabandutse ku cyemezo cyayo bizagenda bite?
Nkuko navuze ubwo bizavuga ko amareta yose acubikiye impunzi z'abanyarwanda azashobora kwishingikiriza ibyo byavuzwe na HCR kugira ngo asabe impunzi zitwa ko zahunze u Rwanda kuba zataha mu Rwanda cyangwa se gutanga impamvu zituma ubuhunzi bwabo bwagumaho bagakomeza kuba muri ibyo bihugu bahungiyemo. Bitabuje n'uko birumvikana hashobora kuboneka izindi nzira abantu banyuramo kugira ngo ubuhunzi buveho. Ikibazo ni ubuhunzi, tubyumvikanaho neza. Ikibazo ni ubuhunzi, wabona ubundi bwenegihugu, wabona ukunda aba mu gihugu arimo, urumva HCR ntabwo bikirebwa n'ibibazo byavuzwe. Ndumva rero icyo gihe amareta yose kuva icyo gihe buri gihugu gicumbikiye impunzi z'abanyarwanda zikizagena ingamba zafatwa kuri abo bantu.
Ndagushimiye cyane Ernest Sagaga, ni nawe urangije kino kiganiro. Nshimire kandi na Michel Niyibizi hamwe na Jean-Marie Vianney Ndagijimana kuri iki kiganiro cyavuga ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda na cyane cyane ku cyemezo secession clause HCR yafashe ivuga yuko itariki ntarengwa 31 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 niramuka igeze impunzi z'abanyarwanda ziri mu bihugu bitandukanye zizaba zibuze uburenganzira bwayo. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya, reka nshimire ndetse na Tom twari kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Ali Yusuf mugenzi wamfashije gutegura kino kiganiro. Nakagaruka.